Akwebere na abụ ka anyị ji kwatu mgbidi Jericho.
Anyị abụ ka anyị ji kwatu mgbidi Jericho.
I hear you, sir. Thank you. Ọ̀pọ̀ àti ìbọn tó kú ìjọba jíjẹ́ ẹ̀bùn.
Oh, no. Oh, yeah.
be sin a more than a mother, sin a mother, ban a more. What if I want a new one? Why am I here? You did. Mariana Bolívar.